nilitamani nikone hadi hamu ikaisha. Nilitamani mapenzi hadi hamu ikakata. Umepotea machoni, mwilini, moyoni, mpaka nimebaki hoi. Umenifanya nisitamani mwingine duniani, kwani wote walaghai. Sikuamini niliposikia kwamba umelitunza penzi langu, tena kwa njia ya hatari umeleta kidume mpaka chumbani kwangu. Mchakato ujao haulengi kwa jiwe, ungesubiri takalosema mie. Hata ningekupiga ningekusamehe, ili mtoto wetu tumle. Umeondoka umeniachia machungu, na bado nakuombea kwa Mungu. Ukusubiri hata maamuzi yangu, katoroka mpaka na wanangu. Naogopa kupenda mwingine sababu atanitonesha vidonda. Na ukitamani kurudi nyumbani usiogope, kwani bado nakupenda. Napigiwa simu, mama analalamika, mke si mkeni wa simu, amesha tuwaibisha. Alichofanya siamini, machozi yananitoka. Ameamua kuja nao ndani, nje hajaridhika. Hata macho anafumba kwa machozi yanayonitoka. Haikutosha ulivyotenda, ukaamua kunitoroka. Mshumaa ulozimika, mawazo tele yasiyokwisha. Umeniacha sina pa kushika, nahangaika kukutafuta. Najua aibu kwa jambo lofanya ndo iliyokukimbiza. Ukirejea tama za Dar es Salaam, tuendelee na maisha. Nobody can stop me find you, I love you, I love you. I know how much I need you, I love you, I love you. Nobody can stop me find you, I know how much I love you. I love you, mama.
I miss you, mama.
I miss you, mama. Good
advice, mama. I miss you, I
want to get your name in a corner.
I miss you, mama.
I miss you, mama.
Good advice, mama.
Good advice, mama.
I miss you, I
want to get your name in a corner.
I miss you, mama.
I miss you, mama.
Good advice, mama.
Good advice, mama.
I miss you.
I love you, I love you, mama.